you say, that's me. They call me King Dilla, you know. No, that got my boy Johnny.
Slow down, Johnny. Turn the music off.
I wanna feel myself, you know. Everybody, nafanya show toka Bongo mpaka Triple A. You mean the best rap alive. What more can I say? I can't feel myself, Charlie. Turn the music up, you know. Now let's go. Nafanya show toka Bongo mpaka Triple A. You mean the best rap alive. What more can I say? Student na Mako Chadi, jina name J. Fanya kazi kwa bidii kwa sababu hard work pays. More swagger, more money mpaka aongei. Kwenye chat ni nyumbani, so I'm just here to stay. Hizi ni baraka za maji ya mto Jordan. Mtani kitoa kaneno na geuka slogan. System inahitaji discipline, so funga mdomo. Ukijifanya unaongea unaweza ukakosa promo. Maduya uonekana umejificha ka bacteria. Piga goti mwombe Mungu sana Ave Maria. Think big kwenye brand new star ni kazi. Ukikudisi ukiwajibwa na kupanda kama ngazi. Ku maintain unahitaji kuwa stable. Hii ni vita kubwa sana kati ya malaika na devil. Hard work pays. Everybody, you know. Everybody, light us. Hard work pays. Everybody. Shali kapige simu kumba studio kuna beats. Na beat ya kipita zira lazima itakuwa hits. Kumbe hits siku zote zinaongeza masnitch. Unaeze shenjani na ukashindo make a hit. Wadu unafanya sometime paka na stack. MC na kupatano kesho na kuita waki. Sawa mini waka sengsi godi para black. Nafanya kazi kwa BD I get the money. That's the fact. Shida naongezeka kwa sababu I'm the mister. Shali nasema zira siku moja zita push. Lazima kupambana submission ni kama vita. So joni mita ya koko tunapose na shish. Matemu wanajisogeza ili upate skendo. Mama Zila anasadi Mungu ananishushia angel. Wasoni penda pia na wanendeleza story. Mara kaone kana na dems juu mitaya since the morning. Mini Zila wa guitar and I'm still the same. Na umpea unatembea mpaka ntana BBM. God damn. Light us. Hard work pays. Everybody, you know. Light us. Hard work pays. Light us. Hard work pays. Stay walking. It's good music right here, you know. I come a main charity, so my homie check it, she will just know this one. You know we need some good music like this, and everybody bangs, you know. Let me take it to the future. I introduce it to the future.